lo bani, nyazi bani, baningi 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 baningi. Abafuna lo mtu lo bani, nyazi bani, baningi bani, baningi baningi. Abafuna lo mtu lo bani, nyazi bani, baningi 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 baningi. Abafuna lo mtu lo bani, nyazi bani.
Baningi.